Insta Cool J's under beard. Yo!
Exclusive.co. Nili Bandi!
Sky Dope Young, him back in the building.
Ela, ela, hot nation.
Jazz up on it.
Bandi Kucha.
Stay pure.
Slick boy.
Ela, lump. Shina ya mukambani chowala 05 ndevu tukila pa Congo. When fixed na kausha mo Congo. Na lichita promise pampia never to be late. Tafisa nga malu wafo na kwa tanda fichuli levi. Kaku popoka ifya kukoni toke miotoka mwe wanda fichuli levi. Mikali lechikata awela vika kone palo mwe wanandi nda fichuli levi. Udu nation sando bano kuwa kuchalo muni nani. Nda fichuli levi. Awela vika kone palo mwe wanandi nda fichuli levi.
Zero five kumachacha nishikale buki loku fochi kwacha. Iwa nishina ulala demo pise kuno nduinde keba. Ama chilo kukontoka keni pini kumakasa na ripopoka. Wamo pise na lesha mustata yanti. Nari vivire bakukula fe ponti. Nda fichuli refi. Nda fisa nga maruba nda fichuli refi. Na wana kabumba tefya mwanga nolo tile fya maromba.
Wala 05 ndi utukila pa Congo. When fixed na kausha mo Congo. Na lichita promise pampia never to be late. Tafisa nga malu wafo na kwa tanda fichuli levi. Fya kupopoka ifya kukonto kemio toka mwe wanda fichuli levi. Mikali lechikata awela vika pone palo mwe wanandi nda fichuli levi. Chansa mbupano kuwa kuchalo muni nani.
Hamolichi
na fichuli levi.
Kalele poni NPA. Never block again. Foot ndimu TIM. Time is money. No wonder ndimu SUA. Swag upopo katishani 13 inch. Nile type ifoma kufichuli lapo. Elo amloyo pandala malanka fila po. It's never been easy no kubapa nondi. Chikalanga kembo kembo kwa tisoko zodi. Money move push chuli left you wanna step pure. Imika lile super hustle futube na sure. Chansa mbuno kuficha na mulichi. Apandi kuchalo vakai kulikonechi.
That's so fair. Ndebu tukila pa Congo. Brain fixed na kausha mo Congo. Na lichita promise pampia never to be late. Tafisa nga malu wafo na kwa tanda fichuli levi. Kaku popoka ifya kukoni toke miotoka mwe wanda fichuli levi. Mikali lechikata awela vika pone palo mwe wanandi nda fichuli levi. Chansambu pano kuwa kuchalo muni nani.
Nda fichuli levi.
Ewa,
ewa.
Awela vika pone palo mwe wanandi nda
fichuli levi. Boss Wallace, the shina dia mukamba ni Joe Wallace. 05 Congo flight can tumpe. Zina backup, bamba kupozi lumpe. Eva na mapalo, efya isa mbili muna. Shizumina na kamuntu kundili muna. I'm jacked up, pampia never late. Tashika lazi, shila njita bia late. Ka life kapa muru, pakali beleleka. No wando kuhombe, chanja kataleleka. Kuchalonga kupati, fuwala pwene. Kande talala mchila, ndepende fichele ni wokozi.
05 ndi kila pa Congo. When fixed na kausha mo Congo. Na lichita promise pampia never to be late. Tafisa nga malu wafo na kwa tanda fichuli levi. Fya kupopoka ifya kukonto kemio toka mwe wanda fichuli levi. Mikali lechikata awela vika pone palo mwe wanandi nda fichuli levi. Chansa mbupano kuwa kuchalo muni nani. Nda fichuli levi. Ewa, ewa. Awela vika pone palo mwe wanandi nda fichuli levi.
Mama tushepo feeling banga ISP. Mwewa kwa tumula power kuya ISP.
Shina ya mukamba ni Joe Wallace. Bandi kucha, stay pure.
Yo! Sancho kwa Paris. Bachinali na mimona. Ramasa General. JCK. Era Boskesiv. That nigga Santi. Postpone the one. Didn't spend that money. Nigga two chains, Slam Nation, GK Zambia,
Jack
T Diadora, Bagai Guy Pandeki.